Manu Bulumisa. Namaste.
Check.
Isha. Street Cage Music.
Naisa.
Bakchiriwe.
Remember where you got it from. Zambian music published. Don't see
classic.
Tauji made it.
Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man stand.
Nabwera na force kuliwa ma Jordan. Speedometer 280 nili na Jordan. Musobera na snitch za kusondani na pakudara nimbo yende kusendiani. Nimanzanga puanji nina zivanana baby. Best friend wanga enzo nifunira pepe. Mwadulikira peva yaka bwera ni mpepe. Last man standing we jindwe pepe. Atilapa muli mfeshi ya smart. Kwisa wino nina maiti kupaki hati. Nifuna Benz peneba donkey na Vanguard. Nitea chase soma moves ya niko smart. Bamba kunisa nikana torch. Nyimbo zanga zambo wafinisa torch. Dinekala tuteka ma kicks ni ma forest. Pasako ule mkwe kuma forest. Washpita batipita no msiba face. Nashpita batiganja is bwera face. Apata pita nashpita somes what they send. Na seven zesa bambo nilipira muma sense.
Na isa. Last man stand. Na isa. Na isa. Your girls wanna see me coming. Na isa. Last man standing, Isa. Your girls wanna see me coming, Isa.
Bakchiriwe,
last man standing,
Isa. Nshakwa techa kumutima no muntu awe. Nolwa kadijo kupepo yu muntu awe. I just food mind my business. Jealous ubobu puwa ni laziness. Nda pepa nje tuka chitike bonse. Fishi kumine njika la fedo se. File mpitolo kushalila soche. Mba misheli paka pali ya tukoche. Mubiti nyumumu ine linga tuida. Mubia mutapadio phone inga duida. Self-made, shit wa nefite kwa. That's why ndole shafelili che kwa. Beef beef, waila walala nensala. Chuvele shukutari kwa kuyamule sala. Nga wali mwona video wali kisinga. Itakodi haba kuchili wendi singa. Ukamwona fweba fuma kusentulo. Wali kakasha pishana intulo. Beef na ine kadia yobe tukashika. Bakulu mugemu notu punda balashinka. Gatekeeper mpatila kumone fionjenda. Batansa kamika putapadi nobo mpenda. The game is on fire na machao dish face. Baicha bakulu semu tapadi space.
Namaste. Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man stand.
Naisa. Nimbo zanga ni kantini mzare motiamu. Ndalama zanga ni kantini mzare motiamu. Bakterera nga uri best data. Daterera magero wambomera mata.
Hey, today ma come to stay not to trendy. Tukafika tatu chita dipendi. Naisa naisa kufika che wapo. Ni masikyo kufonya kembo wapo.
Isa. Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa.
Remember where you come from. I'm your music published. Don't see old.
If I'm ready to die, I'm ready to kill.
Street Cage Music.
Yeah, Big Info. Double Jumbo. Derek Odela Pakongo. 1.5 Furnitures. Shop Mahasela's Pashpat. Joe Mali. Certified Rodman.
Tao Jim Mayday.
Guys, Jamu. Keith Barbershop. Johnny Dunn.